wallagali ta ke satti namoni ma tike inye ke sa hida mani jiru mana murti kisin dia ne jechuran namoni yanna ti satta nijiran no bratin mo ani congress sa federa romoradi kajiran namni vioen dubise tokko namota hida jiran ke sa kannen sababa misin sa party siyasa ta ani qabaman nijiru jirani jiru namoni qabamu sani kanamane waltana jeja ukan command posting wallagali ta gamasatin namoni sun hidamun sani ilalcha siyasa wanqabani tuntane abao shani daudid san hogganamu hidannon jabesu wayarani fijedo nakor malkatu nakamtira gabas
bodina wallagalika magala gindetti namosni ibato kofdik dometan hidamu lisensa party congressi federalisti romoti kanjeran obbo netandet duguma dubbata nijiro demokrati namo mutan sani irkei dame guyosni toru betarbu kan dubbatan hanga match sawo mali fakkei dame kan besni tawda magala gindit jirata gendedu wasadi kentan obbo tarikwa mosa kan dubbatan
mona tacho jiraga majaye rebi wate de dedu toti de kabu za de bet iwa za ni kabade sin meku ne mare mo fetin yan mona to na jele de tamangisti torba raga ni jira baga to na jele mona tacho jiraga
mali fi de kan sani dani
majaye rebi wate de dedu toti de
kunso kan anjiru basita malkamu party kan federalisti congressi oromo kan godinicha kisetti misensa hojira wuchi stu godinicha tawda kan isan dubbetan obbo netsandas duguma namotni ergen jamani torbento ko dergulle hanga amat namotni takken yand obbo netsandas dubbetan jiru
malkamu kuni badito ko singa kama congressi federalisti oromo keta koreda dabi kuni mo daba bilisa motuma e yemesi ajirabanati bichakisati sachajiru garu sanjo sitisunatansani garabawti singes makaytti genani yiron manamika bamajiru odetti geisas kabbani amajiru kafawli sida majiru amme dolli kafaw keisa tafari bekalef abraham yanu nemtijenam badani bekazam buti sani himben amme sakanamo riba fati banki jitundu bajiru qabaniti budani ma ati degerashani lechun nakani derbada guyasagal allah sagal fasada samali namoni program
amme samali gijen nake amme nilalumo hidumina jasuli gur don ojitu timo tumanille gera hinkaban
adde alamnesh fedisa jiratu magala gindeti abawra ko obbo abaga dinqa yekeno jennen elkin dame kuya kudala magote rajadu abawra isanira yakon command posting akages adde alamnesh nidubatu
abba mananko wanto komale badito komale wanto ko wanino jennetti qini ma baqali dani lafani tawutti worani qabe darare fannise najala rebe amma yukuno bulti kudalla mafake sajira amma kuno mai beta mangiski goda targam
den tani bi suni jan de sani jurtu malisani jara
de meni durani warane kambi sani ke sada torbanto ko kandarara turani torbanto ko bodemmo godetti dabarsani beta mangiski amma de godetti darbe argen dubbi sutin dandaya mitan rage amasas millasani dubdasa bai mita guddake zagejira
namotni hidamu kan amanan kindesan command posti godno wallagalita obbo dejani gabra mariam godinichet namote idaman lekofsan hangana jechu ndendenye namote command posti tin qabamani jiran keessa yugistosni wajrale motuma akasumas maka abba gadatin kawamamen akajranille radio sagale america kimani jiru
betekkel yetowsamu tatatariwoch allu እነዚህ የተጠረጠሩበት ወንጀል ሲታይ አብዛኞቹ የራሳችን የመንግስት መዋቅር አካላትም ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው አንዱ እንደተነሳ
ለሞኒ ሸከመን ሙራስኒ ጅሩ ጃር ተሞትማ ከሰስ ነምኒ ንጅራም ፈቴኛብ ትጋብተማን ወጅራ ነገኛ ጎድና የሮ አንጎር ጅሩቲ ካራ ሴራፊ ሄሪን አየምነን እንኖ ባሴዋን ሄደቺ ዘፍ ሸከመይ ሄደሜራ namonni abboti gadatan hidamu hima musi namonni kunnen kallatuman kan shanen walqabasani murto kenna turanida hawasatu addababai ratti san satile
namosni to taman kunnen sate furtani saddeke set so malif garamana murti tin yamne jedamani kan gafa tamani fimu deisen rakko jiyota murasa as godin cike setu mulata jiruran kanke tsasale motuma tanaka polisi abba lengafi manni murti wandi gamani gara mana murti tedesun ndanda amme yeron fretame kan rutto jota mustaje ani jiru hale qabinsa namota to'annoo seeraa jala jiranii si ilaalchise maatiin isaanii kan isaan gaafatan ta'u ogeessi seeraas isaan dubbisuu kan danda'u ta'u kan isaan dubbatan. Namootni kan hidhaman balleessaa raawwatanii fi yakkarraan kan ka'e malee ilaalcha siyaasaa isaaniitiin hin hidhamne jedhanii jiru. Haa ta'u malee namoota hidhaman keessaa kanneen hojjetaa mootummaa ta'anii Abaaboo Shanee obbo Daawud Ibsaatiin geggeeffamu gama garaagaraatiin deeggaruutiin shakkamanii to'annoo jala ooluudhaan kan qorannoon irratti adeemsifamaa jiru ta'uudha kan dubbatan.
Bamangista masiraa beet usti yaallu mangista sarraatanyoosh tabulo latanasaa'u yetoosanu alfo alfo yaallu mangista sarraatanyoosh
kasalee. Hojjetoota mootummaa jedhamee kan keessa kan seektara mootummaa garaagaraa keessaa qabaman jiru. Bajeta mootummaa waan yaadameef dhiisanii qaama walitti dhufeenya mootummaa waliin hin qabne Abaaboo Shaneef qaboo yaa'ii qabatanii kan leenjiidhaaf waan garaagaraaf deeggarsa gochaa turan loojistikii garaagaraa guutaa turan jechuun hawaasi eeruu kanneen shakkamanii kan qabamanidha.
Namootni to'atamanii jiran kun gara fuulduraatti maal akka isaan eeggatus haala kanaan dubbatanii jiru.
Baqataa osoo hundaa eegulaallaa izbii hoo maxxaaraatiin miidhagbaachoo taxaartoo.
Namni akka beellamaan hin rakkanneef asumatti kan qulqullaa'u qabu qulqullaa'ee asumatti gorfamee kan gadhiifamu kan wabiin gadhiifamuu fi haaromsi kan kennamuuf kan yakkaan gaafatamus asumatti qulqullaa'ee rakkoo tokko malee akka ilaalamaniif mootummaan kan itti xiyyeeffate ta'uu isaati.
Wantoota Abaaboo Shanee irratti gama komaanda poostii godinichaatiin dhiyaatan ilaalchisee dhimmicha gargar baafachuudhaaf gara miseensa gumii Shanee obbo Mikaa'el Boranii fi dubbiimaa Abaaboo kan ta'an obbo Toleeraa Adabaatiif bilbilee argachuudhaaf yaaliin godhe hin milkoofne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Naakoor Malkaa Gimbirraa.